songa mbele tase rodi nyuma tase nyuma geuka tase kushoto kulia tase afutaga
Uganda
tase
baba kuma pesase star boys
tase jagalanga nyenye zedala papene tasi pamiti jagalanga kukonere ndongo bwenzi na njuza kapeti jagalanga kube buno Scandinavia buli babuti sina engate kutuke kwezi bantu uyo tulule jagalanga kubuze wotandiko zino mbala bangachi. If you got your money come enjoy life, without too money life is bitter. If you got your money come enjoy life my brother, without too money life is bitter. Perekera 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 ko salendo mu perekera 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 ko salendo mu perekera 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 tuzine ndongo perekera 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 ko salendo mu dawa dawa muziki dawa muziki dawa 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 songa mbele tase rodi nyuma tase nyuma geuka tase kushoto kulia tase songa mbele tase rodi nyuma tase nyuma geuka tase shoto kulia tase weka mikono juu cheze kama mteja uja kabina bigula bapinga bafeku weka mikono juu cheze kama mteja uja kabina bigula bapinga bafeku afande tuleke tuleke tuzine afande tuleke tumenya magumba. If you're happy and you know that, shake your body. If you're happy and you spend cash, shake your body. If you're happy and you know that, oh, shake your body. If you're happy and you spend cash, shake your body, 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 shake your body. Dawa, dawa, muziki dawa, muziki dawa, 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 muziki dawa, muziki dawa. Dawa, dawa, muziki dawa, muziki dawa, 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 muziki dawa, muziki dawa. Songa mbele tase, rudi nyuma tase, nyuma geuka tase, kushoto kulia tase. Songa mbele tase, rudi nyuma tase, nyuma geuka tase, kushoto kulia tase. Perekera 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 ko salendo mu. Perekera 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 ko salendo mu. Perekera 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 tuzine ndongo. Perekera 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 ko salendo mu. Songa mbele tase, rudi nyuma tase, nyuma geuka tase, kushoto kulia tase. Songa mbele tase, rudi nyuma tase, nyuma geuka tase, kushoto kulia tase.
MP3, UgandanMusic.com.